waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
marka ama haddii aad tahay qof soo guuray oo ku cusub Australia, waa muhiim in aad barato dhaqanka iyo caadooyinka dalka cusub ee aad timi. Australia waxay hoy u tahay dadka asaliga ah ee Aboriginal iyo Torres Strait Islander, kuwaas oo leh dhaqanka ugu da'da weyn ee weli ka jira adduunka. Laakiin sida dalalkada sameeyeen oo kale, Australia ma laha heshiis qaran oo aqoonsada dadkaas asaliga ah iyo xuquuqdooda. Qaybtan taxanaha ee Australia Explained ayaa sharaxaysa waxa uu yahay treaty ama heshiis, sababta uu muhiimka ugu yahay dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander iyo waxa hadda ka socda guud ahaan Australiaba. Treaty waa heshiis sharci ahaan waajib ah oo lagu galo wadaxaajood u dhexeeya kooxo kala duwan, tusaale ahaan dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander iyo dowladda Australia. Markii ugu horreysay ee uu Ingiriisku soo degay dhulka dadka Aboriginalka ah, waxa uu ula baxeen magac la yiraahdo Terra Nullius oo macnihiisu yahay dhul aan cidna lahayn. Sidaas awgeed, muhiim umay arkaynin baahina umay qabin in ay la gorgortamaan qabaa'ilka asaliga ah ee dhulka ugu yimaadeen. Dad badan oo ah dadka dhulka loogu yimi ayaa sidaa daraaddeed ilaa maanta arrintan ugu yeedha arrin qabya ah oo aan weli la dhammaystirin. Heshiisyadu waxay ku dhisan yihiin aqoonsiga madaxbannaanida sovereignty, waxa ayna yeelan karaan qaabab kala duwan oo daboolaya arrima badan sida wadaagista dhulka iyo khayraadka iyo sida si cadaalad ah looga wada taliyo. Si kastaba ha ahaatee, dalal kale sida Mareykanka, Canada iyo New Zealand ayaa hore heshiisyo ula galay dadyowga ay dhulalkaas ugu yimaadeen, halka Australia aanay weli gelin heshiis kuwaas oo kale ah. Marka laga eego aragtida dadka asaliga ahi ay qabaan, heshiisku waxa uu uga dhigan yahay aqoonsiga wixii dhacay taariikh ahaan, ilaalinta xuquuqdooda iyo hubinta in bulshooyinkoodu ay cod dhab ah ku yeeshaan go'aanada saameeya noloshooda.
Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments.
Caadi ahaan, heshiisyada waa in ay si wada jir ah uga wada gorgortamaan bulshada Aboriginalka iyo Torres Strait Islandka oo dhinaca iyo dowladda federaalka iyo gobollada oo dhinaca, maadaama dastuurka Australia uu awoodda u kala saaro labada heer ee dowladeed, ayuu yidhi. maadaama ay jiraan boqolaal qowmiyadood oo Aboriginal ah, mid walbana leeyahay luqad iyo dhul u gaar ah, ayay wadahadalladu yihiin kuwa adag oo lagu kala aragti duwan yahay. muxuu muhiim u yahay heshiisku haddaba? Dad badan oo Aboriginal iyo Torres Strait Islander ah ayaa aaminsan in heshiisku yahay tallaabo loo qaadayo in lagu gaaro cadaalad iyo ixtiraam dhab ah. Ninkan la yiraahdo Ruben Begg oo ka soo jeeda qabiilka Gunditjmara ayaa yiri,
I think treaty is so key, it's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a
country. Waxaan aaminsanahay in heshiisku uu muhiim yahay, waa hab lagu hagaajinayo xiriirka u dhexeeya dadka asaliga ah iyo dowladda, ha noqoto heer gobol ama heer qaran. Dadka taageera heshiiska ayaa rumaysan in uu heshiisku keeni karo isbeddel dhab ah, sida in si rasmi ah loo aqoonsado dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islander inay yihiin dadkii ugu horreeyay ee Australia deganaa, in la furo meel lagaga run sheego taariikhda dalka iyo gumaysigii dhacay, in la dhiso iskaashi cadaalad ah oo ku saabsan dhul, biyo, caafimaad, waxbarasho, hoy iyo shaqo iyo horumar dhaqaale. Dad badan oo asali ah waxa ay sidoo kale u arkaan inuu heshiisku yahay hab lagu ilaaliyo oo lagu xoojiyo luqadooda, dhaqankooda iyo goobahooda barakaysan, si jiilashooda soo socdaana ay u sii wataan dhaqankaas. Tony McConvoy waa nin reer Widi ah, garyaqaana ah.
When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves. We are
markaanu awood u helno in aanu isxukuno go'aano nafteena u gaar ahna gaadhno oo adeegyo u bixino bulshada, waxaanu noqonaynaa kuwa caafimaad qaba, xooggan oo si ruuxi ahaan ah iyo dhaqan ahaanba isugu kalsoon. Haddii heshiisku taas keeno, waa mid u wanaagsan guud ahaan dalka oo dhan, ayuu yidhi. Senator Lydia Thorpe oo ah haweeney ka soo jeeda qabiilooyinka Ganai, Gundich Mara iyo Chab Warang ayaa muddo dheer u ololeynaysay heshiiska. Waxay rumaysan tahay in ay bulshada deegaanku ay iyagu hoggaamiyaan hannaanka heshiiska.
I think that, you know, we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities.
Waxay ila tahay bay tiri inay tahay in qabiilada iyo qoomiyadaha lagu matelo heerka dowladda hoose. Waa halkaas meesha isbeddel dhab ah laga samayn karo. Gobolka Victoria, hannaanka heshiiska ayaa durba horay loo dhaqaajiyey, waxaana la filayaa in heshiiskuud la gaadho sannadkan 2025. Waxaa jira golo la yidhaahdo First People's Assembly of Victoria oo matalaya dadka asaliga ah si ay cod rasmi ah ugu yeeshaan sharciyada iyo siyaasadda hooseeya. Gobollada kale sida Queensland, New South Wales, South Australia iyo Northern Territory ayaa iyagana shaqada heshiisku ka maraysa heerar kala duwan. Qaarkood waxayba ku dhaqaaqeen in ay qabtaan la tashiyo bulsho, qaar kalena waxay weli qorsheynayaan tallaabadii qaadi lahaayeen. National Treaty ama heshiis qaran waa mid daboolaya Australia oo dhan, halka heshiisyada gobolladuna ay ku koobnaan doonaan baahida iyo mudnaanta bulshada deegaanka. Dad badan oo u dooda xuquuqda dadka asaliga ah ayaa aaminsan in Australia labada heshiisba looga baahan yahay, heshiis qaran iyo mid gobolba, si loo gaaro isbeddel dhaba oo waara. Heshiisyaduna way kala duwanaan karaan maadaama bulsho kastaa leedahay taariikh iyo baahi u gaar ah. Marka laga gudbo macnihiisa sharci ahaaneed, heshiisku waxa uu ku saabsan yahay xiriir iyo wada noolaansho si ay dadka Australia ha ahaadeen asale amaye ahaane u wada noolaadaan oo u wada shaqeeyaan. Dad badan ayaa u arka inuu heshiisku yahay tallaabo la qaadayo si loo gaaro dal aad u midaysan oo cadaalad leh, oo qof walba iyo bulsho walba ay dareemaan inay ka mid yihiin. Warbixintan oo ka mid a taxanaheenni Australia Explained intaasay ku dhan tahay. Si aad u hesho barnaamijyo kale oo faahfaahsan oo kaa caawiya inaad si fiican ugu noolaato Australia, ku soo biir ama iska diiwaangeli podcast-ka Australia Explained. Haddii aad hayso su'aalo ama aad fikir nagu soo biirin karto, fadlan noogu soo dir emailka australiaexplained@sbs.com.au.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.